omukwano mama owange gwe nasima kakana konkubulire omulungi wange since you came in my life entandika okujuka kati ndi wanjawulo omulungi nga gwe tayagalwa byakinya Dala
Nyimba, 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 nyimba.